ma mbele nyuma wigo.
Wallahi nafsi zake zinyo. Kijambaje kitakasanga. Kinamtia kuna shanga. Hapa hatutaki
mtu. Mr. King Kong shatter. Everywhere shatter. Ninja jinja sikwe back. Bawa sawa kila sen. Kama yanga bingwa noma kuda da deck. Yes, say wo. Say wo. Say wo. Say wo. Rabatatatama, dreams come true, 1-2. Beta unapata real view. Beta unapeta ya twanga pepeta chekecha. Wapereke kibla kama necha. Bedua kitweka kokota pepeta chobeka. Faster, double kima bacha haraka. Jichafue kama takataka. Kamata wakamatie faster faster. Omba Mungu kwa baraka. Omba omba bila shaka. Ondoa wasi wasi wa mashaka. Gangsta shata roho ya kibaka. Na wapita wakinangalia. Si wajali sipotezi nia. Na kanyaga pita kila njia. Na wajaza mwisho wanaumia.
Mr. King Kong shata. Everywhere shata. Ninja jinja sikwe back. Power sawa kila sen. Kama yanga bingwa noma kuda the deck.
Yes, say wo. Say wo. Say ah. Say wo. Say wo. Say wo.
Nafanyaga mikakati na wapanga kwa kabati. Nafanyaga kila chati na kwa kasi ya parasi. Mikono kama chinja, chinja, chinja. Kio kote na wawingo, mara nyingine na wapita na wakarisha swa. Sio wengine bado ni mimi walionikata. Mara ine, mara tano na wajibika swa. Sauti yangu masikioni mako kila saa. Akila saa kwa sasa, asa, hamasa, anasa. Kwa sasa, haifa, jipange control ujidai. Wafanya watoto furahi. Wafanye wazazi furahi. Unalinda bingwa kinga ya
kai. King Kong shatter. Everywhere shatter. Ninja jinja sikwe back. Power sawa kila sen. Kama yanga bingwa noma kuda the deck.
Yes, say wo. Say wo. Say ah. Say wo. Say wo. Say wo. Say ah.
Ya king of the jungle.
Wallahi nafsi zake zinyo.
Mr. King Kong shata, everywhere shata. Ninja jinja sikwe back. Power sawa kila sen. Kama yanga bingwa noma kuda the deck. Yes, say wo. Say wo. Say ah. Say wo. Say wo. Say wo. Say ah.
Ya king of the jungle.
Diamond mbele nyuma we go.
Kama yanga bingwa noma kuda the deck.